Of course, Auntie Bampita Victor Kamenya alongside Kalakala Angie. Mo Music Entertainment tuleze kamukwano Dr. Fizzo.
Tofu sweetheart wango ndabanza na butabika kubanna kusubizo kuzimbira yeye muyenga maka chokange mpale yange yatayia kwa mulastika kuagatane nkawa zange mbwezi unyaka kubuka bola banna kusala yongalo chia tsimuleka ngano kunjagala chizibweranga kulira mukwanika naenza kuagane chonchogera mu loud speaker nga Uganda nkuitira my paro of Africa siri kuchawa mama pina ne walikera na rokoka walukaga ne walijana leta biite waka watsinga balaba fananira batamundabika embaga yafe tujija kuzanga lumbe lwa Jennifer Mupaka.
Yes. Mukwano woba nkonjagala nze wekuba nkukuwasa nakyo nkulaga nze
mwaka yabikyamagale kitukoli testimoni.
Mukwano woba nkonjagala nze
mukwano mponyete byaba prisi bibiru
wekuba nkukuwasa nakyo nkulaga nze
Ketwezudo mutima gusiringe togubikula kubali
abalabane
Uwonyo mukwano kwobujo jotuse
Jotuse
Ufunyo musajia tabuka
mkwo Mkwo
ninasi kwa kusindika Omucharo murujito sana kuchitingiba
Sana kusindika
Subile mukwano nawe tocharimba
Majima chenga Mukwano woba nkonjagala nze Wekuba nkukuwasa nakyo nkulaga nze Mukwano woba nkonjagala nze
Mulina ndabika ngaketano mukigali
Wekuba nkukuwasa nakyo nkulaga nze Mukwano kunyumanga kwoya gala kwa galanga mukanya Mukwano byo yagala byo gererenga ufuna kasero kuyize
100%
Bode siganja kukwesiga kumeno mukwano baby wade tuli mukizikiza Mukwano we gutyo baby we kubera
Subira yone chidala
Kwoya gala sana nga mukanya Pabule
Peturi yombanga Jennifer Musine luku wako
Mukwano woba nkonjagala nze Wekuba nkukuwasa nakyo nkulaga nze
Zendye wayo kubiriranga Yesu Kristu
Mukwano woba nkonjagala nze Wekuba nkukuwasa nakyo nkulaga nze
Njane munu bazitwala mukulu na inze ngeda kutwala mukeyena Olabe kuhitia minda dene chibwetele nga bala ajana Omukwano kwa tekuli mufuture tekuli nga muzanyo kwa kwepena Akwata komu yola chikonga Johnny Cena.